Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to beggu jandiga fandu hala Mamadou Sama Sibou Diom ñal sakrabe hiribe. Yiti mawuri chapone jogo bo fedde dental runde Afrique yu alkam sarende noga e joyima yodun ele alhali ben runde den fewti e tellaji kebe denagu e habalu. Sargol sepe itonno na jukiti bangal kiti Al Hassan ben Haifa do wadde bulandaji chatuji to tumtuton no wattu 2012. Alal bare den handi timmi imuji defudi bamako do likedal leedi ndi imotobe be hewbe holti wiide men gede de be lamda be yawti andal mabbe dingon sembe kabaruji amen hande kiki de men alal bare noga enay me 2023 bismillah sakrabe akam sare jangu noga joyi me woni ko yambinte yiti mawri chapani jeego bo ben nyibugul fedde dental runde Afrique yo e wattu mo ben nangodi telaji hono kabaru kebe kabaru denaw kabaru kuran e ben hawalu on jottobe hewbe dun holti wiide fandaji de do fedde hunci naga hore buri fufudi jamarende kanko Mariam Koulibaly wonko hebani kedda fay sanko Oumar Weygalo e Alcissé
so taama yoga e fanaji di yalla rumde Afrique ne fan lato gotul hodo wadi sofa handen goldo landol jabab mudu hebaka kanko Assetou Founé Samake ho holitide wattu joni o wombe le rumde de fu kanyen kan hokkindirde juude o mo le fedde de noddirta MPA di Mali
les états res
de fu na hani heddare no wurdi pe beedo ndira juude homo fu e mabbe an hani yardade kulleji yogaji ko woni ene di ma ko mudum fami jaha yeso min fu mi de mbawi hawtude e do datol gotul tafum mi wata jawdi ko dum handi mi itta dati bawdi naude yeso runde Afrique yalla mi de keba ngutude jonka latade yimbelle be dum watte tan
Ibrahim Ibanjay jangino jande do dowure o watta joni Afrique jati an yidi hokkindirde juude o wi dum matama du wakkati de fedde sedia wonde wadi jukkoje fede e leedi malindi o do lugotod ande o wi fa handen Imad Radjan kan wadi do hen
le Mali devait être très beau leedi
malindi an hanno beedude Imad Radjan mudum sanne bangal nango jurgol hakkunde leede wurde Afrique o do hakkile kan han jukkitede faham leedi malindi tongama yurre to sedia o mi ji Imad Radjan mudde e leede le gonde le fedde sedia o ne wadi fa jingana leedi amen nango jurgol ka ana hakkune bibbe runde Afrique faiso dum mata take sanne bangal golle politique hono no min jidiri dum
pas toujours ressentir comme le souhaitons
bamtade runde Afrique de e hutude ndima ko mudun idu yowi do no yimbel Afrique be fu ko kindirta juude wajibe sina suka be du pamine no odo golle wori
secrétaire tout haklaji mo du kabar jon banga bebe abi Facebook et Twitter kartal be dangul famu ben projet nugal seraji wada ben wadanama politinkobe kany halnan en duni kenya tatar kenya bamko do donno e wi be kambe landini be fana mun yalla be do na be do famu e doko tonga le odo projet keso nugal seraji dum wadi ben yeso ministre entato ane mabbe mo ben kabar hidin tingol leedindi kanko enza traori tamo tun ke dana foistango Oumar Weygalo e Ali Cissé
ko woni fana mudu fab yoto yel hono jamande hani faminirede ko tonga e nuygal seriyangal kanko Ibrahim Ika Samayga ministre lele dimidin di wajibu sina nuygal seriyangal waylite
la nouvelle condition
nuygal seriya herende yo hun hasin dinani bangal hidin tinde lede amendi yalla o heba famede fa gasa tobe kese ko won le makko ko ande kulleji kese gondi le hen bawdi hidin tinde lede amendi ande wadi so mi ngadi dum
yoga e pelle politique dille nokko kolliti wiide an tawda e odo hakkille ka dum e tayne fu be mi wattu jona dati gondude nangede di e be kolliti le hen nimse mabbe mawdo Hammane Touré gote gondle pelle societe civile le leedi meden di
ko metti hokkude bawde ni gale nanti no be kabawji di dum yalla wara Imad Radjan fa andina jamaande ko dum woni wana minisi o jeyi yilta fa haltana dum min be e jonde an
di do an hiaje no gonde bamede de gede godde gonde Imad le leedi meden di kolliti wiide nuygal serengal fatimeme misala Semas Mahmoud Diko Kodem kanye Senas Faso Here
Sargol men to sepiton kabaru kiti Alsan mbem puddu gal mbem puddugul kenye ben jukiti to sepiton denno odo ben kabaru an wodi ko men kambe torrabe barobe nyaaji don e temmedi do be ben hejaabe mun en yo awka en taton eno kanko neddo kiddo ben pelle ansardine akmi andet andan e tiagal gal do karutal ko ben o jukirta adisi se wonko heben ket na fostango mako
joda halaji di ana wondi jokkita to faham hakune kejaabe yimbele be tordaaji yottina juge mb fa yotto jingono kanko al hasan ag abdul aziz peibato goto e gede de fu ana wondi tewtude yalla juge mb ana jabana ko be biiko de odo nyaloma dido ba ido joda halaji jingonobe kanko al hasan don avocat mako be bami hala alal bare hande bambe hala ko yottoto hakke ernay nay avocat mako be holti wiide wala fu ko wadi kanko e horo njuccinaado to be miru o yopite chagal so be tilke dido joda halaji juge mbe waram haltude ko woni wiimudum em al hasan ag abdul aziz nangama nabama yeso cpi sabe o sikitama wadde yanongoji fewle bibbe adama em e bonandaji de lamu tomoktu hakune avril hitane 2012 kan janvier 2013
sed kangaji men gabe touré neldi talki sabien sartugol mutre golle be wadi nyambu nyande sappo e jiddi me denno du men mutre golle kan do fuddude chamantade go tougade chamantade go me tougade didi juin denno dum do wadi wattumo hore jo outal gabe touré kanyadun comptable mabbe kiddo nati juude limben lam ko be sabi hultan wiide be ben ngadi jibu jawdi furoba imu defuji ben timmi hande ben unen alal bari noga e nayme be iwdi rusu fangude bangara segu e boflobe ben imotobe hobe wolti wiide kibitelaji kiwdi ben bangal haybugol e saluji di den dum fufu tawede yila mabbe kay yu ben jawuji men hantidi hebe kay won ko be kanni asta jara hen hejabam yokabe kedana faysango alcisse
de bajangara
min bajangara don gommi defu o wadi no wodi edun tidno sedaka matiere ngay tampin don ni sanne ni woni physique kan chimi yoro so do matiere ngaji hono mat kan physique chimi ka tidani men seda so wana do imuji de ka wadi no wodi mimi imo to do e wayi mi da dum wadi no wodi do mi da andi mi heban dum du tawede tidalla ko mi mati bangal mat kan physique chimi fu dum wadi fa gasi so dum hiddir ke non ni mi keban ko mi tawta dako
you pouvez marcher
joko horejo ben academy moti yuptama beta ko musilidu baswala mako dum do wadi ben wakar jono ko andaka ko dum hono fufu yopitira non non wiide nyando majino nyandal kam sare jabbirende dum wadi wattumo wi non moti yaade yoru bangal landinal im def fandeli kabaru jim ben zoom am yotame hewtande wetene zoom hande ana do ben podde ngodde le bulide den no hande meman hala no kabar muddu wurdi men indeji jukuti di bangal jamare leedi malindi kanko estrat jara wonko hebe ne kedo fastango umar wagalu
yaro ana sawra doiru kanye druma koloni fasa ana sawra naw cheldi fatokeni ana sawra hore na wore de wonno podelde burta fu yide de jamande yirtuto sona sotta sa watti jungo en jibatan buudi joy yoga poddel de fu puddirta kambe sottobe atta wakati be ngana fi dogotore kambe kalenti duno kanda bamirde de do poddele ciagal de do poddele godde kasen antodo no diradun babani godde no dire serpent godde duno dire bre blanc kanya konande mudum idum ko jama o nawtirto sanne ko o do ni dirte do baro on bama de do poddele sanne fisu tamo yotaki hore makko fo fama nyaw ko mo sawi wi de do poddele ko bama tan so cultinamo ko ane wala mo sanne do tawde fu kambe dogotore en be gonde wadde gonginali fewde jamarde tinno rento de do podde ko modde e cellal mbawde waddude nyawuji goddidu dun ne ngattene ko meede hakkille
bangal bien sport woni basket andon sad mali kanye al ali egypte memondiran bangal demi final dum wattu match yo wattu 18h30 fadde den maccu wadado maccu wadado fadon den latki sababu as duan senegal mbien fia petro luanda den no mitin wide ben mitin wide mi gortu 2021 kanko kiyado mali don as police itam den yalti e kawtangal gila premier tour sakraw do netti mota kabar jamen mi sunta no bawi sada fufu humputade zunna meden de do biamu bangal numero 37321 wadum hewtude yitreji amen di fufu do applications ju tamani yo do mbien play store do seden yewtere meden magazine
malinke gorko e debbo fuf ana nodda wara hawra e waltigol nuygal sharia kesongol sappo e jetti lewru juin hitane hikkande
ngol waltingol nuygal sharia yo wattu mo neddo ana hani hollude leedi yankaakum
barkedde e ngenka modon goddo yaabama yamirore modon e dow darne modon
jalte fa hew ewa fa kawra e waltingol nuygal sariyanga
tawdere e waltigol nuygal sharangal ana hokka bingulirang kaku sembe
e gol waltingol nuygal sariya bibbe mali cuboto hakune erewol danewol kanyu e erewol bodewol
subare erewol danewol hollotom yarrima subare erewol bodewol hollotom yarraki
sijo tamani e golli dimbe mu
ana faabo o do referendum sappo e jetti lewru juin hitane hikande
yotere meden cellal hande dum magon santana yewi dum be nyaw ciofa yu sabbi ben yiti mawru mudum noga e tati me deno kanko lalle tan gar wonko be nake dafa sango umar wegol alcc yo enkiri jom
gal do ciudal olal ebno diradum centre oasis wobbe duno diridum so kurani do rewbele sawbe nyaw ciofe be gonde sawrede ko yaate rewbele chapande njoyom kanyen gonde sawrede do le on do wattu docteur aissata samasiku andando kabaru nyaw ciofe
sen mala
nyaw ciofe o yo nyaw mbawdo hebede wakkati reedu mo wawi latade sababu be don kam marde kibbe mabbe mo wawi hebede du wattu so debbo huyin gol mudum lataaki hunne newini doktoro embe du ana wawi latade sababu mako jaa
intimar
jantu demba kanye maya kone be sukabe roobe be ngari sawradle o don nokku e be gonde halde no nyaw o hebiribe
ngati le flaquette
balde di ngambe me de tirko fade am beynude suka daani do du beynude ciagal mudum nyaw o nangi kam mine la morde ki ta iwmi mi waldi e rewdu naworu balde tati beynu golo angol lataaki hunde newi ne fey doktoro mb kina dan nikam no pinu min ne mi tawi suka o be jaltini dum o daani do nyaw o ciagal mudum hebi kam
o banan ne shorowla simme
kanko docteur aissata samasiku o yuku buri hode be do roobe le fuso bami fa kebi o do nyaw tipirte ciagal wala fu kuntino wodu e hore so war mabbe tipitirki be ciagal non do be goni do do watta be kanko jeli ka o yo goto be do yimbel be dido kutteji yotti kedden ko mo sifi do hen
nayi soro
bo nyaw o wema bama ko don gonda ka ana santi so wana dum le kreduji di ka ana tiidi sanni o mo tampina na de kulle kew alato na do takka do bangi so a jodi ken nokku a immike a tawa homo fu gite mudum to jodi no da to fewti yoga be hore holitan wede an ka wana debbo kasen
fa be keba be pewte dido tidallaji wobbe mabbe lonna yan kadule wobbe du pasan non kanko kiyatu kiyata o sediri wiide
gabe musa ma
na ila musa trawole ana lam min kadule lonna faale nyalo mo hande mi de wadan no jaagu mi darne hande ka lonni dini ngadam min ka so gonga o yimbe galle am faabi ke kan sanni so be kambe balli kam sawraade min dum de wondi tootude faham jawdi ni bawu mi sawraade
beddo robel kolliti wiide hebud safaraji di jati wona ko yaafi professeur mohammed lamine jekite yo gote gollo sudu hopital ponge o wi chafaje goddan tonon puddira o wi ne chapande jeegom fa yotto ujnaaji temdre cefa ko wi pelle ONG goddan gonde faabad beddo robele
fo dirki ya lunaser
fede onaser de no wondi wadde imadaraji kam en ONG en fa sakko nyaw ciofe de region ngaji ni de amendi fu chafaje de ka wala mere ONG ngaji di darloto e ko te sadda mudum fu fudure kunay chapan jeegom yaade uinaay hemere bambara
304000 fa
li odo nyalawma keedinaado sakkade dido nyawuji yogge docteur en roobele ana gondi e faabade be do roobele docteur aissata sisse yo goto be do faabutobe
le roseau des femmes
fedde ne benu dota réseau des femmes médecins kanyu en woni ke gudo hakkille wadande balla rewbele ngurdube nyaw ciofe o ponge do li hakkune ko be gaddanta be do rewbe ko ana orjevel sabuni ana hem serviettingaaji kan ko nande mudum faana mudum yo faabo be do rewbelle e de ciddala ko be gondi fewde mudum nyaloma fu
de tous les jours
rewbel ciawbe o do nyaw ciofe wonbe leyi le ndudo suudo be gondi sawrede an gondi wadde noddango fewde e laamu o tinno faabo dum en